dans ce qui dog. On s'en dans ce qui dog. On dans ce qui dog. On dans ce qui dog.
Jengo mando hii ya kukamata na ya kukamata ile TBT tozi chana chana tozi chana cha body mwagika kama mchele oh yeah 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 watu wote wanaruka kama mshale oh yeah kama mlenda kiuno laini laini tena kama chiba hey, ah, ah. Zizi mata tuitanyi kuonana Tuliza, tuliza boli, tuliza Kama mashetani pandisha Pandisha mori, pandisha nimekuja na ubani Twende, ha Watapata tabu sana Tena watanyanya Hey Vya kutafuna tamumunya Ngoma naisameyo
Hey, sasa binua, 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 chekecha, binua, 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 chekecha, binua, sasa chekecha, 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 binua, chekecha, 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 binua, chekecha.
Washa chele wache, beza oo, beza che, au watweza tapunje, beza oo, beza che, oo ya, noma sana. Tumebarikiwa na maulano tatukana na tunachanja njia wataungama matunda yameshaiva mwanga umewaka kwa kiza wanangunye mnaonaje umetubamba ile mbaya nesa nesa deka deka ruka ruka ngoma ikikukuliza tutuliza tulizi tulizana Zizi mata tuitanyi kuonana Tuliza, tuliza boli, tuliza Kama mashetani pandisha Pandisha mori, pandisha nimekuja na ubani Twende, ha Watapata tabu sana Tena watanyanya Hey, vya kutafuna utamumunya Ngoma naisameyo
Hey, sasa binua, 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 chekecha, binua, 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 chekecha, binua, sasa chekecha, 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 binua, chekecha, chekecha, chekecha. Wacheni amepanda, Tyson ikang'atwa na Evander, anataka kuivua na kanga. Eti alete michezo ya wanga